ni chimwana wanje erega mawe sinakimenya aho umuroro nkwera viri aha mahoro yanje yagabanutse sane nkari yaje kunshukashuka nk'umwana ambwira kwangana n'umukunzi wa wundi w'inshuti yanjye erega nyabusa buryo ufite abanzi baguhigira no kukwica waba umwasama bakakubuza ubwitonzi bw'abari kera twari dufite abari bitondaga cyane bagatinya bakirangirwa n'ituze akarimo kabo bakagashima bakaboha ibyibo bakabitaka bakaha ibishinge bagategura utunyegamo twiza duteye nyamuraza y'amabara inzu turimo ugasanga ihumura isuku ababyeyi ba